yakulembera America Bill Clinton. Bwe ajja okukyala okulambula eggwanga lyaffe, ebbanga eriwerako nga tannaba yeekutuka, basajja be be baamusooka okujja okumuteekerateekera. Oluvannyuma ne mamutegeeza nti byonna biteredde, tewaayita na kiseera kinene, olwo naye najja. Yonna gye yateekateeka okugenda yonna yatuuka, kubanga yamanya nti obukuumi gye buli obumumala. Abakuumi ba pulezidenti buli be babaawo, atambula agaziwa ng'akimanyi titeri amuyinza. Bwe kityo bwe kiri era naffe gye tuli, abalina Katonda omusaayi gwe gukola olugo okuffe. Tetuba n'obukuumi twekweka mu mpwo w'amalabe nga batulumbye. Yengabo yaffe ewugula obusaale bwabwe ne bugweri. Mulimu w'amanyi musaayi mu musaayi gwa Yesu, mazima mulimu w'amanyi.
Bye.
Mulima mulimu wa manji manji
www.mp3ugandanmusic.com